Ose, Sizoto, Nacella Uzovu, is my last message. Is a big pose, Sizoto, Nacella Uzovu,
is out and all we have is a Halegum.
Bonga bantu phela bangibone ngoba nayo imali phela ngignore kuthi ngokode ngale next door ibize bonga bantu phela bangibone ngoba nayo imali phela ngignore kuthi ngokode ngale next door ibize bonga bantu phela bangibone ngoba nayo imali phela ngignore. It's my last message. It's a big pose. Sizoduma. Nyatshela uzovuya. It's my last message. It's a big pose. Sizoduma. Nyatshela uzovuya.
Phela ngimzwile kazini yenu ibonile sibonile. Izospana bafethu. Phela ngimzwile kazini yenu ibonile sibonile. Izospana.